Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajar su tarawir tu bugi janga fandu hala Mamadou Samassi ko jam nyalli sakrabe hedibe. Larmi mali bomti falabi in farako nuku gondo le lamu kidale on wattu goto on berna le wuddu leedi di yimbe le hewbe barama le hibgol luto dimboli cercle bankas. Gilla kenyen fuddi kawtal lan noka balla yontere humninde denagu du datti to sikasu ton hultama wiidi asdangaaji temede joy e sappo e joy ngadale 2023. Timu gol Yusufa andal boygal honno gal do andal gollirte jawmu do le yewtere meden dossier semaine dingun semaine kawarju amen hande kigide talatari noga e tati juju 2024 bismillah sakral bangal alhalinde nagu le sahal e wuddu leedin di larme mali beedi billude gube ben jon e kabordo le lamu kidal le communique dirpa ben le communique dirpa mangal pade be holiti wiide ben wuro infarak nati le wi mabbe yo badade tesalite le lamu kidal le talkuru ndu tongama wiide trafic modo wonno tun e wattu goto o hipgol ben do gellel dembo commune dimbal cercle bankas e cakite yonterde sawmidi maybe hewbe aissata jara won ko hebane kede fostan ousmane
soldats e mali nangiti ngendi infarak gollirde dirpa hokki o kabaru nyande altinere no gaydidi lewru julie ndu ley communique goto pawido do ima daraji bangal denaku leydi ndi e wi etat major general des armées infarak warti e wi lamu mali ndi ngendi ndi e tesalit anwara kilometre ji temedere e no gaydidi onno ku gondo le region kidal yodum nokku du do jagu hewi sembe do ya wara hewi ku micintina ley communique o le majun le de windande be coltivide soldats e mali jukinan wadde imma daraji bangal tewdugol denagu e solcingol gube jogide kaborde ben en darnino ton no kuje do lugoto himbe no walda e sariya do wadde ko weldum ben hadde himbe yaade do jidi ku beyda wede le communique o le wuddu leydi meden di le cercle bankas hipkol wadama fewde e civil en dimbal to himbe hewbe keddi e modon yogabe dun darti ko e muben yarude gelle godde micintinde wide gendi dimbal himbe jom en kaborde kippidon nyande alan jabbido tagalun saliya senu maire commune yeral sokora tuta do nyande sappo e jeegon lewru julie ndu nangu beden be joppiti don wala fuga ko wiya sababuji hedi ngadi lati di fo yoppite
tagal ben hibugol to dimbur ko warta kuroji temdere chapande jetti woni ben iwbe le nokko nyande alternerde ben yadi to commune dimbal e wi ardibe tonbe nono holtan wiide fufu yo robe e sukabe ngarbe e wotoroji ben be fufu bisamal dun le jangnirde wurongo yalen be dor famu kedana ko goto e neddo jaado dimbal harli fe ben asra jara e du festan Omar Wagolo
dembo musuli dimsin
rewbe kanyi sukabe yurobe nokko no dirtedo dembo kanyun jotti nokko no dirtedo dimbal taykiti ki wiide be kewi sanne demmi kalde humilbe kabaru cuudi akol wonbe dobe yalla be do yimbe lan nata li classiji di min dardi yimbe lan gombe dimbal be fur tinno pabo be do yimbe la nyongitibe konayri bangal nyamduji wattu joni min baawa halde kal kadar yimbe be no barata ka ko yata galleji temdere chapande jitti njottiki len nokko o le dido galleji furdu roobe kanyi sukabe wata li hen wala fuko be jogi ko be nyamata dage tan kanyi wotoroji be ngardi len nokko o amir ngendi kanye mer o fabriki be chakuji didi kanye udinaji sapo sefa la modan hany fabade sabde suka ban ke hakku mabbe sanne
sakra on tuta klamo do kobaram banga be facebook do x do twitter kido sikaso nokku ben lamu mali do ben kabaru dati na yirwi san ka non dati sarjadi sam ben na andaka san wonande yimbe le gonbe tonbe e wi honjotobe ko warta astangaaji temedo joyi sappo joyi ngada e le hitande 2023 sam bidde ben mayde yimbe chapantato e joyo bonbe do temedo jeddo chapan jetton e le odo alhali woni ko landina bangal anazar sikaso kordal yontere humaninde denagudu dati sisile o woni ben subade hakunde noddu telephone donnude kedan nakku kanko lelo amen to skasto hebane imrana kilu maga do fostango Ousmane Nyali Boule e Omar Wagolo
himbe hewbe yobe do lay wombe sigaso kolitiwide ndulla kuddeji mbawdi wadde sini abami telephone ma tawi ada dorba kanon yogabe mabbe koliti sabe hedunde an bama telephone mubben yogadu holitiwide ana teddina sariyaji lawi
ka telephone utilize ga mutu
ndulla ko telephone ansumi do donna sabe demi andi do moja ande mo jida fu yo pesudo wor sumi kam neutro telephone fesumi donna mimmi amata téléphone so woni fami donna sedde
dum wana ko suis de l'association
et wi anager yude noga et tati yade noga e jeddi lewru julien dou be itte himbe yade darawade do lay mawdi di holitinde dum ben kuteji gonde do majjon be kollitan himbe cela bamude téléphone mo ben sini anandorba ibrahim sidibe woni horaju anager sigaso
sigaso aujourd'hui
a sigaso hebi dati mawdi dati lobby ka nyalawma hande no jamande han durubiradli dido dati idum wonde wadude cadele mawde dou war so fedde anager dan wonde wadde imadraji fa ewto yel hono jamande han reenirede dou ido dati no kan yitrade imadraji amen hitande 2030
a l'horizon 2030
kasaraji kewdi ngado ji dou lawi sigaso ana pawi dou nawtorgol telephone mudun tawede ana dorba dun holi tivide horebe gofarnora region o ebe darte e jamarende dogginire e hakkilo teddina dou sariyaji lawi
to baflobe tun no ben hultan wiide accident waddi nyane altinere de nogo didi juis de boli usubi dagna ndenno la dun cercle baflobe hultan wiide camion goto guppi muto mo ben neddo goto bu na wono do mudum so kango donno muto kay hisi fa hunde bay mo wi ko jubmo dubi jeegum mo dubi jeegum kay heddike le ben kabar mudum don do no hulita ben kabaru jibri tun kanko donno mobile kanko donno do camion kay nati juudo lamu o fandeli kabadu men kawtal todobal hakunde gollidal hakunde leede shin e mali wada matatar hande bamako do gal do kawtal fana mudun yo yirwinde gollidal hakunde de do leede didde denno latike sababu jumben julabe leede mali e shin tawetun e wi kanko ministre kuni do jagu on de do kawrute yirna jati gollidal hakunde leede didde yirnon dun kabaru jaguji kanko musa alasan jallu wonko hanni kawan mudum men mahamad baba kunta ke do fastango marwa galu
la chine qui figure jadis au premier rang de
chine ano wonno burbe fu sodde ha burimo leleedi malindi le ko sakiti ko sin tanni koyde mudum sanne le galdo kebal gal darne mudum mawni leleedi medindi sanne ciagal so kanyi i witon galdo kawtal hakkunu mali e shin dum waran dum huccana hore imadraji kewdi homo fu heba do hen nafa yewa yel hon nokkule kan darne redli nokko fa yotto mudde dati po ngaji kanyi cuude e kol ko nandi mudum dum beedan sanne ko nayri bangal yirwere kanyi fa yotto fina tawa shin ano wonde abade no leedi maldi han hebirde yirwere
et de prospérité
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotra meden du semana no yudu kawrutimo gol men galdo andal ngonugal gule boyle nokki meden de yo sifa didugol ngal men gol e mudun ande men kabaruji yaltinde bangal seriji anambe kabar mudun denno hono biwini yo andal boy ngalale nokku jimo de yimbele hewbe nortorto nyande fuf den hakuni sagrabe mabbe woni malinkobe denno ramatu haydara wonko en bangal mudu kedda fasango mum noto sende bu umaro galu
ngodo sifa ewgol yo finata wakin do feso tawe yiriware kewdi natili majjun dum iway kay no dum wurri yo dum holiti wiide duke ande finata wa mari jenyari
la jomansi
timgal dum fuddi ko boyi min nani wiyama jibril kanyu jati jangini dum goto e nelabe kabaruji ko min kebno ko boyi do jangini o don nelado fa faminde kanyu hore mudu indi mo yuma kanko o jibril non jati ha timgal ne darne mudu an mawni sanne
miden sirakoro le wuddu janyelindi mi jidi e chekura traure lollirdo semana chekura yo dukke ande tinnowo o jangi dunna heddi abbiko gila dubi makko joyi hande e dubi makko chapande joyi e jenay o holiti wide o jangini ko buri sukabe temedoro e wi makko ngodo sifa ewgol wana ande tanon ka darande mun ana mauni sanne
je dala te se ka ke mo
sanne no wawa lata nattudo sabi bete funde fini an hani timude fama ko wodi en nokku mudun so tama sadaka jano wodi ita odo sadaka so tama sadaka an iselbe mudun du halana joy en selbe wonbe le nokku o yelan kebana dum dabare
wakati joni sukabe hewbe koliti wide be ben jiddi dun tanyi be ben darta jangude dun dun yo dun holiti wide aluseni toure
le wonde jangude no timgal wadirte sarab am janginta kam min e rimdab am fumi en gondi e jangude yo dun don gu le galle amen
rabuleni
Hono dum worri e juude yimbeele janyeli. Soni yokaabe kolitiwide yo finatawa nafowo. Wobbe kay kolitiwide be kolata dun.
Nere kon soni dulla turuye.
Wobbe do holli ko timnobe kalto ko jaati se mabbe an jiya sanne ko kalnima furdo atawa immata ko. Min ka timgal mi hola kidum mi jabanay dum dum ila fuddi. Se wakati jibe tacciantan be ponda pene sa hakkile be gadda mirte e amaade jaati. Min kay wala ko bomi haldili hen se ila fuddi. Yotte akito ne timno sakko dan ko tifimi.
Abba Ahmed le kono won mo gotla. O do sifa e o gollo le leedi mali dum wana e o golla mere mere. Nafa mawdo woni e majjuna le finatawa kanyi ande mawbe men e wi duke ande finatawa idum hakkune finatawa wajimen kanyi ande kertadi leydi malindi
saka wato katana kabarja hande miton da wasat fundo de bangal kula fundo 3320 mere mere non ka hani famdi fu budi no ga tawali telephone joom do ser yotro medem magazine yatrama de magazine yu kabaru rewbe de yoydu do gondal be do rewbe dum ka bengol ngal yata fe cagal metti e kanyadun bien bo yonki sato ka sabi ben kiram e nafakaaji yogaaji yelam be do famu lali tangara won ko be nekar fa sango min e umar waygor hu an kirijam
hewi ka holli tiwide gidraago hakkunde rewbe dum boyata neddo fu jiido gidraago tekki fu fati fe heppa yian odo gidraago sankitiki kanko noddite sokona kulbali o wonde halande min wakande mo wonduno e dindiraabe makko e be gonno le galle goto
kitaya ami ene sorone
o hebi no hono ka do tidalla kita me wondi non yimbe le hewbe e le luansi rafa kawral lan mo non sanne hakkune min rewbe be kabar mu dum yottuke nokku fa min kay mi eggi ibretol
ale ba tayoro ne ba antaoro
kono wo halen kullirta widino gidraago hakkunde rewbe so be joddi tan de be certi fu atan gidraago wala ton ko buri hewde fu so dun tekki seeda atan goto buri goddo yoga rewbe be kollitiwit so ni be calay burndirde du daniel latido hasid hakkunde mabbe dum watta so wakkati fu be kaba
iya de femme qui se partage
ala wodi rewbe be chuudi ta fayhum ka ya onne donno jiraako mabbe watta sabi rafi kolare rewbe be nakirondira dum tanno so ni kabal wodo mabbe ngalda hakkunde mabbe dan burndirde
do haare fu sa do ma
le ko dabbino min rewbe elbe miden gonduno min fuudu miden belti e gidraago amen non kanko noddite ummo gindo odo debmo nayo jo hollitiri wiide wille on do wattu taw rewbe elbe jindiram torra fuudu yaltata li hen
l'experience au quotidien
tay kam wiide le ngurdam nyande fuf bangal gondal ngal tidal ya e mudun sanne yo buru fuf to rewbe buru hewdo dun yo saabi e pondondira kulle kewde buru fuf kebal bawde kebal e gonande mudu
que ces femmes font entre elles
de rewbe cela yindirde sanne fu so jootiti laaji matete li hen non kanko fodi tanju gura jangino jande do doro hollitiri wite
na forago polo amira yayi
den eli kiruduj amen di minen ngaddata fuf ka joni kulle de mbaltigi rewbe ngutti marde munyal himbe rebe ngundi ka arhani pamam wiide so muji maso boni kabar mu do en rewbe yubi
na tena kono abi ambudu
o do anado kabar ne da ko wibe do rewbe ko be kanno yindirde ka tan wakkati fu hunde ko fota fi ini waddirta be
finalement les relations entre les
sabi gondal mabbe wona tan ko yete ko kulle kewde nabbili e kabar mudu den dum saptata lato ti allahji kewdi dum do jaati yo debbo tagira
kanko docteur faisal dawda touré gollo su docteur to gawoto o yi wakkatiji so ido basi inni ka kondro belbe wobbe anton ido wawa kutteji fewde cellal mudum en
c'est complexe
wa rudu beranti dudde ni yottoto nokku jomon goda mijoji kewdi o tawrata mette e mboyjonki tan hayfa hore mako satu fuf hon dun e bandun en tan dun nodata do jom
beaucoup de choses
tay kiti tobe kolitiwir so ni robelbe cellay habude wakkati jattan battindirbe jati an bay yottindirade